AmadZambu.com Super vibes.
Yeah. Yeah. Siza jibwana yewe, it's not for fun. Ndabwela maso panu yewe tigambilane. Musanditalikire jonde tiandigane. Mnandilenga no kampambe musandigane. Chibadwile ni sinachedwebo mami. Ndikugalamba sinachedwebo daddy. Aoji mwawana akungo taya. Antuwa mandiseka ati nagwamba baya nde. Ngati ili minyama mututuluze. Machimu wanga mwazi wanu msukuluze. Ndibambane moyo musalole ndiluze. Nizimu wanga ndabwela mugonja mundikuze. Pamavuto wazanzanga manditawa. Ndinunoka yemwe munga jote nkawa. Ndinunoka yemwe madzuwa za mawa. Ndinunoka yemwe madzuwa za mawa.
Matonga inu Luluze. Pena ni mafoga Luluze. Ngadi za muanju Dino noka ujota
Luluze. Yeah, Sisa jibwana yawe, it's not for fun. Ujimo kujulu kujita kusowa mane. Munandi dali sabano ndine graduate. Nchira kusowa kuipeza ndantuwa kuima yeti. Chipuzilile ni sinachede bobano. Mango kalila gulila uyesa kujosa nkawa. Chakuja ndipala bola kuzuga mawa. Mazifusa kwa mandali suwa ndisa ulawa.
Nadoba ndikulila teile. Ndikufuna zina lano. Ndikufuna nkobe anu. Ngari yoni matonga inu.
www.amadzambiri.com.